wandi umesukuru kito siogu mesuera zadi. Home Records, Ragamuffin. Hizi aluwe, hii soliri baby. Anda yapa kolundi nikuwe, hii soliri baby. Hizi aluwe, hii soliri baby. Anda yapa kolundi nikuwe, hii soliri baby. Merika kita jumoru nyikarugwa mangwezi. Situye vwasi ya ndi nyeberugwa marasi. Oda kima kwa hugu nyeberugwa memi emi. Minimai, minimai. Anela baby.
Hizi aluwe, hii soliri baby. Anda yapa kolundi nikuwe, hii soliri baby. Hizi aluwe, hii soliri baby. Anda yapa kolundi nikuwe, hii soliri baby.
You are so nice, I need the money, go out, I need the money, go pity for your sweet, my baby. You are so nice, I need the money, go out, I need the money, go pity for your sweet, my baby. Oh, hey, yo, I, baby.
Easy, aluwe, hii soliri, baby. Anda yapa kolundi nikuwe, hii soliri, baby. Easy, aluwe, hii soliri, baby. Anda yapa kolundi nikuwe.